studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Salim Jorato bugi jenega fandu hala Mamadou Sama Sibou jamnyal sakrabe hedibe lamu kobe France be na jukiti ben holitinde metta mabbe fewde gouvernement Mali president France Emmanuel Macron wihi halaji premier sugal kukala mayga di nyeso oni ben na yanni jabuji bakalura Mali mo out hitande 2021 njalti alhali chapantati jenali temde imotobe ngundi pasube jamma aljumaare de leddi Mali bisimi diwoji helicoptere nay ben e kaki ben cembinan bawde golle armi der leer e wi ministere ben mangal pat en dingun sembe kabaruji amen hande kikiri aljumaare go lew octobre hitano 2021 bismillah sakira dillere lam ko be france na jukiti ben fa hande fawde e halaji premier sugal kokala maga yeso nations unies tiagal ministere habiti be france florence parli yo president france ben jati ngoni cefido do kado hala premier ministre o ben emmanuel macron koliti wid wi yo yage ben hawlitinde wide leddi france di yuppi leddi mali bangal e timingol imadraji barkan kaddan ko ben amsetu touré do fasta ousmane yalouri
Emmanuel Macron holliti wi da halaji shogel kokala mayga haliidi anana bernde o wi di jamnaaki o go farnaman joodi do tiagal kudeta ngaji didi halaji mudundi ana kirsini ana bonna innedu e wi horajo leedi France o e wi makko France ana wondi e wadde bawde mudun fu do habugol e terrorisme e daranade denagu leedi Mali seni be ngon leedi Mali ni yo sabe lam o handarti be ngara seni wana France Mali tateno handen e juude jaddin koobe ko Emmanuel Macron be di wi de kasen fu e leedi France ndi holliti wi de leedi mudun di jukkina daranade projet ngaji be doji yirwer le Mali doggoli dal e leede pabotode ka e wi makko o golle wawa wadde seni kanan ko be leedi Mali ndi daraki dande kandi darade lamu ko be leedi Mali ndi wala fu ko njabi kasen e di halaji di kanan ko be leedi France gondi hal warti nyorka talatar jabbinende hore ju ministre en shogel note ke landi journaliste en ka wala fu ko jabbi wide do halaji di kanan ko be leedi France kali di jonte kewde joni metalla ana wodi hakunde leedi Mali e France be kulti wide ana wembibe kaltidal gondugal wadde hakunde Mali société privée les dirisi kumini do denagu
e wi dunke nyogabe leedi France ndi na wundi buru fufu mbed notaade wana fi hippade ndennobe ka wi kanko po dunke politika ko Cheikh Oumar Doumbia an hani lam ko be transition be ngatan hakilo po goldidide mbenn e yimbele be fu fay e leedi France patindi heddo kaydi kayru tan e leg banga habo turusiagal kedan nako hani am situ gogo touré e do fesango alcissé
min ka miɗen miili ɗum e hakke maɓe jaabaɗe haalaji ɗi wona muñki fewi miɗen kaani jooɗaɗe min kalda min ƴeewa so wonko min mbawi hawrude ɗo muɗum min taƴorni wiide leyɗe keddiɓe gomɓe ɗe lefol sahel ngel kañum en ka ana hasindini e taweɗe maɓɓe ɗo kañum gollidal hakkunde maɓɓe ɗo heddo fay so wona noon ɗum woodani hakkunde maɓɓe e leydi Mali leyɗe gomɓe ɗe lefol sahel ngel wajibi tawrete hakkille ɓe keddo ɗo ɗum ne ana wawi tampinde leydi Mali ndi ana wawi wadde ɗum so leydi laato leydi takkini miɗen kaani wadde komin mbawi fu fati goldiɓe ame gomɓe le G5 Sahel ɓe ɗum woodani laato kañum e ndu yimɓele takkiɓe saabi so ɗum laatike ta min keddoto minen tan miɗen miili imma daraji ɗi min gondi wadde yalla miɗe keeɓa yimɓele woɓɓe ɓe min mbawi gollididde wawa darade no yawiri darne soldats en leydi France
sacre mba tourtou haklaji ma du kabaru ñumen banga bembe ame Facebook e Twitter hakke capantati jeena li temedere imotoɓe goni ben pasuɓe ben hikka bak hikka hitan 2020 hitan 2021 ndenno jawabu o ɗum woni ko hokki kanko hoorejo gollirde humanide imuji gortumo sio tamani noddi ndenno jawabuji ɗi fofu yalti kikiɗa ko to kulukol to kay ɗiɗo jawabuji jalti noon gila beta ko fandeli kabaru ɗi bangal gollidal hakkunde leyɗe Mali e risi diwoji nayi lolirɗe hélicoptere e kaɓorɗe ɓen heɓama aljuma jamma aljumare nde e mbiya ministére habtiɓe holliti wiide yo yalla sembinde bawɗe golle larmi Mali e wi Sadio Camara leydi risi ɓen hokki ɗeɗo kaɓorɗe ɗe holliti wiide ɗum donke en haɓo mbiyan leydi risi paboto larmi Mali nawtorade ɗeɗo keke kaɓorɗe keɗɗanna ko mbiyan colonel Sadio Camara halni e dow facitango alcissé
le 4 hélicoptères
di worde nay kesi di jioton do di leedi Mali di itti jawdi mudum leedi Russie woni ciotirdo leedi Mali de do di worde leedi Russie ka leedi Mali gidrabe gollidal gal nafa leede didde fu woni mudu ana hakkune no e ko boyi singol dewtere ne golle mudu yaawi sanni décembre hitane 2020 dun singina golle o fuddi juin hitane 2021 yaawgol golle o ana hollita wiide leedi Russie gollidido mo sobe woni mudu sabi joddagol so halda dabbingal hakkune amen fu atawan homo fu nafa mudu ana hen
gagnan gagnan
yetagol yubbe indeji gotobe ben fuddi beta go lewru den octobre 2021 jukitoto dum fa nyandi chapantati go lewru december warundu ewdi sahal yaade balerin ben fangude wudundu ben ko de kay na tadi no tadno saneli nukuji di beta ko nana so bama ko do nukuy guli di landina ma no fewri e pudde nukuji guddi hono mbiyan kay e moti kay di heba lawul nono bangal mun keddan ko mbiyan do fotan Ousmane Niali wul
lay suudu meri commune urbaine kay gollobe ngala kakidu ngala bangal yutugol yubbo inde wotobe neddo do fay goto waray le meri o fa wartire inde mudun don na du fa yuto yalla bofi ngala do inde mudun le yubbo inde wotobe le commune o du wonno ko gollobe meri o kolliti wide le region sigaso e muti pelle commune de yutugol yubbo inde ana jodi ton ka kake golle de ngala fa golle o fudda fu e tawade le region kulikoro kanan ko be commune mu kolliti wide jangingol humeni be golle mudun ana won e wadde golleji yewtu gongul ana kanni fudul altinere warore li region o tawene li region ngaji segu etumbutu kanye district bomako nukuji yewtu ngoji yubbo inde de kanye himbe gollobe golle mu fu ana goni don en talkidi fu ana kibbe hayebe hebe hanbe windede ana domi tan golle mudum fudda du wonno ko horebe nukuji de collectivité kambe be studio tamane hebe e telephone be fube collectivité watti joni o himbe wana non fu ngardata e wi Abdul Karim Keita horejo santir mo segu ko ta himbe warde wattu joni o yo sabe himbe pamminaka golle mudun le kawrital ngadugal ko boya akunde balle société civile be collectivité hore ju leedi mendi fay goto njodi do démocratie kaku hibbe nay ko yata million goto himbe wotimbe dum micintinde wiide woteji député en hore ju leedi ana kani wadede le lewru février hitande 2022
dan arjumare hande woni ko timi kawrtal ido bal kiti to cour d'appel bamako mbien hakki temedere kabaruji ngoni hunciraade hore ele mbien guldo sargul e wi Idrissa Arizo maga hore jo cour d'appel bamako mbien ele ko warta ko dum nyande altinere warorende jinde altres 9 octobre non jaa alter warorende fudan mbien kiti fusa hertanagal atirusiagal den ko dan ko hani draman maga do façon LCC
l'examen des affaires enrôlées
imagol dawte njubade latke sababu yaltinde ido jabuji jukoje warere yimbe sappo jukoje walde suudu kaso abada yimbe sappo e nayo faude le suudu kaso yimbe sappo e jenaay woni jukabe mun jukoje uddede kaso yimbe chapantate tat njopitabe noga e joon uddabe jonnetebe jawdi yimbe sappo e joon jukabe chagal lendi yimbe nayo jukabe gollana foroba yimbe sappo e tat jukoje jawdi kandi yobede adadu mudu an million goto uinay debe edidi yonnugol million temdere chapantate go kan ko buri winay debe edidi sefa be bonanda yoti jawdi ko hani hebude kanyu endu anni million chapan jeddi e tati kan winay nogay sefa dewte niltirade de jidan garongal sapo edidi le hakkune majji ana dewte godan de yimbelle jeyobe bibbe adama en garo fuddude no yawirta chagal gal o jidal
hono dawruje no mbi malin ko be be rotor famu do mbien kabar talkuru jam e dewrol hono bewat gulliji di mbawata yawnede hon do e bondu en ngoy no bernde do mbien to nokku lollirdo mbien mo wadi kawtal bama ko do derno mo wadi balle di ngata e lengal do kawtal yimbe sinbe talkuru do e kanye e dunke en kabaru denagu denno bammi ngado landidi ngaldo mbien ngaldo kawtal woni centre etude de reflection mali e kanye grain e kayido fondation Frédéric Ebert keddan nako en mamad baba kunta do fastango LCC
e jure kanko Moussa Mara premier ministre kidole leddi Mali ndi imadraji moodi wadama yela kaldal kawra ci nangangal an heba gollirede nga du e tawede mudum fu holti wiide won golleji kandi wadede fahan yella golle o an heba yittinede
vous savez si un
won dawtere mo hala mudum halti hande leddi Mali ndi dawtere kaldal kawrangal so won dawtere mo bibe leddi Mali anda fei hudu won le mudum hande dawtere kaldal kawrangal hala majjum ana wade yimbe fahi fu won tobe anda hudu won le makso wiama fei hunde wada kan nka wana ngonga won ko wada he won ko heba ka wadede hen dum ko ngonga ko dum sabi dum heba ka wadede ko dum hani wadede yalla dawtere nda yana heba gollirede ko dum hani yewtede kanko maître Jara Fatoumata Sidibe gono le fedde mom nodirta grain o ka holiti wiide galdo kaldal kawral e gotel hakune dati mawdu wadude jean le leydi ni miden kani jodaade mi micitodo dati goddi mawdu latade sababu wadude jean e dejere boyo le lindi
miden
ka ko mi domta do galdo jida ni woni dawtere nda haltene fa feewa yimbe be fu onon no dum wiira leede gonde sella kay kalbe ngalu jida hande ka fu ana andani dawtere ni ko heewi hakkune bibbe leedi mali fu andana hodo wonde dawtere ndero dawtere kejaado horejo leendi woni kolliti do dum le golle kaldal kawral tiina nganga
sidio tamani do faba muya gouvernement leedi Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union européenne
sakrabe li kabre men li men ki rujide men to tonka tun no buddirdo nyafunke kiloji chapanna e joy li sahal li ndi ciktabe jadin ko be hippoke do debbo goddo be cholti wide ndeyo doro den be bunni nokko makko be chumbi dunno nokko faatu neddo e wi seda fuji de do ciktabe te rusi en barmini yimbe dido do no be do cugalel gotel den no wakati jonno kay de jere hewtamale nokko ko yurso ton nambian kabrotal wadama nyandi tratar jabine de do hewtagol jammeli yagul e wargol yimbele do ngedda tul kuchala burkina e fangude kuri den no largi sababu takki tapan njoy yimbele no gotanabe e ardibe serusi di gendarme en kanyibe zufure en ngari engal den no be karli do be troje di kebete do guldo datul kawrtangal landingal woni ben mali justice project anti non na kabawdi ito mbiyan nyoro do wiya hulta wiide ben jande hore jande duddal ben wonno kawrtal ben kawrtal sisli kawrtal nyande kawrtal balde jeddi timido kenyen chapantel lewrundu to nyoro di sahel den no mbiyan chapan jo modi babbe ngari ngaldo kawrtal paminama ko hewi ele mudu den no landini kawrtal gal woni kumani do landina konir kabaru jandeji ben demde kewde den no jawdi mudu iti woni bank islamique de l'europe be de sagra on timita kabar jamen mi tamba sat fu mbitar du bemal amit 3w.28.org mad nodom jamu 3320 do sede yotal meden magazine sido tamani yotal meden robe hande dum woni toutes les femmes du mali ana fawi du kawrutal ben kabaru ben gullire wotere humanide woteji inande le yontere jabinde den robe be sifike du kabar mudum bangal mu keddo ko en estata jaray du fotango usman nyal bul alcis yo nyalle jam
toutes les femmes du mali
ala pawdu ju ingol kulli de water darontone woteji timmi ala jabbido le inde jonde huleyma tuso horejo coordination association ONG feminine mali kafo politico yeli do teddingol sariaji adadoro be kanbe subede wattede le inde fedde
nous voulons participer
miden jidi tawede jide de fou miden jidi loi 052 o teddine le subagol yimbe le garobe tawede le fedde goto garo humanade de woteji no dan wana han wada de fewde yimbe fou mbawbe subede wattede fedde nga wakati fu e biam mel hakune yimbe le tewtitebe rewbe an haani tawede mine wana du won ko min jidi ne jidi sariawol 052 o teddi
e wi jubbina golleji balle rewbe de worbe an kan wotede hore mu ben jottingol leydi ndi wawa latade sini gollidal wada e hakkunde himbe fu hule matuzo hore jo kafu
worbe tan woni garobe fasube lehi minen kamin jabanta wajibi jonka worbe wotira e gollidi de rewbe rewbe an haani tawede darne mu en kanyu endu
go hakkilo wodi du e rewbe parti yelema e wi madame nyambele zamila traware gonda e o parti rew anakani darade yalla sareebe noddir loi 052 anatabe le o wattu lam hakundejo
dun ka dun waran dun lato hunne nafore sanne so be teddini sariya 052 le ju ingol fadde ngaro humana de landin de wutiji e be kan wattu de hen rewbe rewbe darne mu e ana hani yede ni nukule futu adiji godan di lindi bamete so be bawi wadde dun ka de der o fadde mafamudo ana momi san
fu tawede o holiti wide wattu keddini do lam hakundejo anati di fa fedde watre jo ine dalontonde woteji
parti yelema o ila fuddore lam hakundere o ana yinno kayngo fedde goto kumantodo landinde woteji di jo ine sabi wakati wari mi kaltondira ngonga woteji landinte le lendi fu majja kanji woni lati sababu waddude en do ngoni hande do tawede mudu fu le nyalomo hande lebi joyi fada sarti ndokaro lam hakundere o timmude wodu fu woni he hala en nako wayi wadere ne jo ingol dedo fedde minen ka wala gike mum dugi do hin be kan fa baade fedde senine yalla mo heba landinde woteji dile sarti kolita do
to kadde e yewtere rewbe de handen lamdo hul e yontere warore fangarte e yewtere wonde meden jota rewbe faana on ko gondo le region joyla taabe ana kidimi o wattu